Take it easy. Yo, my nigga, take it easy. Take it easy. Yo, my nigga, take it easy.
Touch.
Serious. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi.
Wefanya mzaa mdogo wangu noma daralia. Masters hizo mdogo wangu. Ama winga degree hizo mdogo wangu. Weleto siriasi na maisha. Jitafute mjini hapa. Unajipata huu mdogo wangu tumejitafuta.
Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki.
Serious.
Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki. Club when it's get to konyaki.
Serious.
Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi.
Wa ulijua ukipata trufe mbunda linakuja. Ulifeli mdogo wangu. Wana kupa trungi na pisi kwanza. Ukitoboa hapa ndo kuna bunda mbele. Awe alifeli huyo mwana. Usileta usiriasi mdogo wangu. Bunda linakujaga litakaki usiriasi. Tasa utatafuta sana mdogo wangu. Bunda liji kiraisi. Alitaki ukoncentrate. Kama unalitaka kama ulitaki hivi. Ndo tunaokota maokota.
Thank you.